Jesus. And kunindie wo homa wona wo twen Jesus. Mercy kunindie wo homa wona wo twen Jesus. Nani bo jano ye wona ku chem.
Me, my
Yesia, or bury Bambio. Ah, or says, Bravo. Messia, or bury my be, Messia, or Sabarima, Messia, and Zabuaka Yame, Messia, Yamina, or did what you to Siano. Ha! Oh! What's this? Bravo! What's your bury my be? What's this? Bravo! Oh, was it why you be so by that time? Ha! Now I'm a miss you by full flow. Miss you a wani by Namasia. Ha! Wani by Namasia. Basia Basiano, Basiano, ah, hey, hey, ah. Me Basia operi babi, ah. Ono osisa abrapo, hey. Basia operi babi, ah. Osisa abrapo, abrapo bena uo. Jesus, no, or your me, the young go, or your nipa, no, your yame. Ah, what's a me pass, a me siano? Me pass, a me una, or ya me, me pass, a me siano? Ah, what's a can it not be any boy any? The Monsieur Barima Yesua was a summer bravo, and it may prick up me pico, me pico. Ha! Beloved, once I was a sinner, ha! Say by grace, ha! Once I was a sinner. Was a sinner, ha! Saved by grace. Once I was a sinner, oh. Until my sins has gone all away, ha! Jesus has taken my very sins away. Say by grace. teach them. Sin by grace. Ha! I was a sinner. Ha! Sin by grace. Beloved, once we was a sinners. Ha! We were sinners. Sin by grace. Hey! Once we was a sinners. Oh! My sins have gone far away. Ha! Jesus has taken my very sins away. Once I was a sinner, a sinner, a sinner. Once I was a sinner. My sins has gone. Has taken my very sins away. Once I was a sinner. Oh, ah, ah, oh. Once I was a sinner. You're very fantastic, Matimidor. Say, Nanko, you're the boy. Nancy, yes, you won't know. Yes, you won't know. Yes, you won't know. Oh, one of yes, we are no. Ah, a good to me. I can't know. As it was, he was a sinner. As it said by grace. Ah, as he was a sinner. Multimedia say, once I was a sinner, oh, say, say, by grace, ah, oh, yeah. Say, what you are seeing now? Are you a dumbi? What do you about to make a cow who are? Beloved, are you a dumbi? The person who tells you, say, send your way, are you a dumbi? Ah, aye, aye, soon I want you. Ha! Aye, I don't. Aye! Send your me to be a rat. Oh! The soon! Now, why, yeah? Want to do nothing. Aye, soon I want you. Aye, I don't. Send your me to be a. Aye! The soon! Stretch him, what in him up, bro? No, ha, Babo, me hope I. Hey, God in a tomb, swat him in go. Ah, send him na ye, ayo, suna, ayo. Na panina ayefe. kwan nyina ɛyɛ fɛ ɛbi de sɛ bi me mmɔfra se bɛsi samerɛ yi me mehunu ɔtereneni a nasefoɔ resrɛsradeɛ nanso ɛnɛ nnipa ku fa so ɛyɛ nneɛma bi de ɔho wurawura nneɛma bi mu yɛ adeɛ bi a ɛne yesu kristo asɛm no ɛbɔ bra ɔsɛ ɛni awu tɔ awaleɛ so sɛ awaleɛ ɛi ne yesu kristo no mu nsɛm a sɛ wode wobɛto yesu so a sɛ wobɛfa nyame asɛm na woawie ataa so sɛ ɔwuo mo ɛkwa mo ɔbarima yesu no a wafrɛ wo no ɔbɛhye wɔ nimonyam a ɔsea so nde ɔse na kwaya so mpio ayapara na kwanyina yɛfɔ a mɛto dwom baako ne adiasia ɔse na me ne wo bɛka sɛ ha na mesuo ɛyɛ ɔnya meso ɔse na me ne wo bɛka sɛ ɔnya meso bi de menya meso ha na me ne wo bɛka sɛ ɔnya meso bi de menya meso ha wama me ato me nɛ menya meso me deɛ menya meso me sista sɛ wama disembato no nɛ ha ɔnya meso a o a sista ɔnya meso ha abɔde nyinara barima yesu kristo owu wasedua no so sɔre nansa no saa nyame na meka ne ho asɛm no saa nyame na ɔma ɔne bie nya bie saa nyame na ɔma adafikyire baa fie a ei me ɛnɛ meka ne kɛseyɛ mesi na me ne wo bɛka sɛ ɔnya meso a o tie aduaba yesu kristo adua no ha afifi papa wate aduaba yesu kristo adua no ɛsoaba papo moma yɛna nyame asio e haleluya moma yɛna nyame asia haleluya yɛna aduaba yesu kristo adua no afifi papa wate Yesu Kristo ongu abafo nye wona muna eya wo se ewiase akwawie ama wo me jam wati ase se ansa na ade e bechi wasase si no esum di kan ba esum ba wi a ansa na e han aba sister ye tie ne se esum bu nyuma de ye hunu na emom se wo han ni pia e na nipa be hunu wo